Kitovu ky'abakozi kya National Social Security Fund NSSF mu bufumbe kivuddeyo ne kiwanjagira bannayuganda bonna na buli muntu ssekinnoomu n'abo abayita bamufunampola okwongera okukkatiza enteekateeka ey'okuyigiriza okutereka oba okufissa basobole okutereka ensimbi ezo olw'okwetegekera ebiseera eby'omu maaso. Omulanga guno gukubiddwa mu kubakunga okuva mu kitabu kino kya NSSF nga ye Ted Agudo bw'abadde mu nsisinkano n'abamu ku basuubuzi wali ku Kalerwe ku ndegeyego z'ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala n'ategeeza nti embeera y'okweyigiriza okufissa n'okutereka kimu ku biyambye nnyo abantu okwongera okulaba nga bayita mu biseera ebizibu ebibalumba ebitamanyikiddwa. Ono bw'atyo ategeezezza nti singa abantu bayigiriza embeera eno kya kuyambako okusobola okuyita mu bizibu ebifaananako nga bityo. Richard Lubega nga ssentebe w'ekibiina ki Federation of Kampala Workers and Vendors Association asinzidde mu nsisinkano eno n'akulokotanya abasajja abasimuga yaabo abasudde obuvunaanyizibwa bwabwe nga bataata kyagambye nti kibuliddeko bamaama okubeera n'omugugu omunene ku mitwe gyabwe okunoonya ensimbi okulaba nga bagattabo amabanga bataata ge babeera bamaze okusuula. Bwati Olubega asinzidde mu mbeera eno n'asaba abakyala ne bamufuna mpola bonna okwongera okwenyigira mu nsonga y'okutereka n'ekitabu kino ekya NSSF olw'okulaba ng'ebiseera byabwe eby'omu maaso byongera okubeera ebitangaavu.